I need the boy, very bad.
You trap me and you.
10 toes and I'm standing on paper. Holy fire for the bamba clad haters. Maborongo na kagua kaunye sepa. Ini mistiri ukichafuna lala mteja. Likuwa na vision siku jamu tutapena. Nipike tati shikinganya na kakeja. Mishika mita na adole na ikamezwa. Kashike nengi kachokoro eneshe mrenga. Pitia gramu kue, up to date good life. Tuzibeko na tu matumbe. Hand of God utadhani minio. Patunde mini don is the area if you ask for day. Breaky chow, breaky chow, breaky. Banture, hide and seek na maopuneza. Kamu claim, natafuta, mipati ati. Where you there, hibarako skinny, God almighty. Must to pray.
Very bad, waka very bad. Make it sugar sin, muda waka very bad. Waka very bad, waka very bad. Make it sugar sin, muda waka very bad.
Waka very bad, waka very bad. Nimeshika green, pensa pata belly fat. Kwanja tuli dreams, prison kama petty cash. Nani very bad. Waga very bad. Mwezi niweka in the same conversation now. Hini skill kenda session. Manzi ya kumbao. Doba zao correlation na lifestyle how. Ni mababi ushinda ghetto. Yo matime up. Wezi wa culture. Ukundo tuko live and loud. Sulia karasta. Semi baki swag na sound. Una joanini about the streets. Uni foreign ground. Tuiko tampigania masweetest kukwa lost and found.
Uka kapata.
Sure mekwa smooth and round.
Liko na plata.
Setting ima piti turia. This is the chapter. Tunatupa shots kwa crown. Wapi ma master. Black black. Mama round, nasikia ni mada. Una lazo chini kwa crown, napiga janta. Life ni fitting for oko proud, nasema santa. Mina fans wangu tuko bound, nana wangata. Kede ya kushika ma brown. To go on out, the boy mkuli kenzi chui beat. Oh wow, and mama so proud. 100 bands just to see me when you seen for a show now.
Waka very bad, make it sugar sin, muda waka very bad. Waka very bad, waka very bad. Make it sugar sin, muda waka very bad.
Waka very bad, waka very bad. Nimeshika green, pensa pata belly fat. Kwanja tuli dreams, prison kama petty cash.